Tetemeka, nataka tetemesha jeje. Tuzikaze kamba za mikwiji, tusugue vichwa vya magwiji. Tukitifue, gula ro, gula shingo. Nagonga vitu tari vya mta imbo. Koko star, acha maringo. Squeeze album, no mwendo single. Ninajua pepea, moto wa kifu pepea. Petroli, nakuni chochea. Akimeriti cha kugongea. Yani fire, fire.
Kama sogo yani moto chene. Dolo shangongote choma pene. Chunga, chunga, chunga uleme. Oh, yo, yo, do. Meke lalana kinondoni. Nandika tabata magomenye. Yani washata, washata. Washa moto wake.
Yale makengeza yote tulesha toa toa. Vigugu mizu vish tulingoa moa. Wanoshinda na tena wamepoa poa. Hawana noma. Kila biti na pita pita. Bila magita gita. Siyo charanga siyo zuko tena kita kita. Liyo pana wana shuka. Halimesho chafuka. Siyo tarabu sumchiri kukote puno kuta. Sinagamura kushanga. Kuraga kichwa kizuva. Utarisikia ukika. Ninavyo upepea moto wa kifu pepea. Petroli na kuni chochea. Akimiriti cha kugongea. Yani fire, fire.
Kama sogo yani moto chene. Dolo shangongote choma pene. Chunga, chunga, chunga uleme. Oh, yo, yo, do. Meke lalana kinondoni. Nandika tabata magomenye. Yani washata, washata. Washa moto wake.
Mwendo wa mnyako nyako. Bila ya CD peku peku. Kichwa kimesimama kama chato.